kuɓaɗi leyɗe temedere capanɗe jeegom kawruti e cop 30 Belém leydi Brésil. Ane majje leyɗe kewɗe runde Afrique garɗe hultinde himɓeji mabɓe banggal wakkati dunke heɓa hulti wiide runde Afrique hana fe yeɓade leytoto nder hakkillaji ɗi. No hulliti Ahmed Sekou Diallo, horejo ONG AFAD.
Une Afrique wonde Afrique ne keni ɗi jiɗaka sa ɓami ɗum le adnaro Allah ndu seeɗa tan yurata to mu'en. Runde Afrique nene wondi fewde kutteje ɓiɗi ɗe waytagol wakkati o no nawir milliardji temetati dollar kolitaɗi wiide ana hokke hitande fuuɗi laatiki haala hendu tam ga jikke amen ka bona e fam.
Alhamdulillah
wi kanko dunke hawalu gawsu berte alhaali adnaro ndu wakkati jun o na waɗa hello e aniyaji haɓɓo kutteji waytere wakkati kabaru turriɗo fa hande runde
Afrique
hunde tiɗunde kawrte ciina ɗe fuu wala ele muɗum hunde ko wajibinta leyɗel to kini ɗi jiɗaka iwrata wadde feyi hunde mimse ko woni amdule ñalawma hande o ni woni heɓugol sembe basiji ɗi imadaraji gonduɗo waɗede banggal politique le ñalawma hande o fuu banggal mu'inde kaɓorɗe e yeeyude ɗum nayori ɗum ne waram sembinde sanni kini ɗi jiɗaka.
Dunke hawal goɗɗo ɗum woni Abdourahmane Sanogo holti wiide hankasen yoni ko tongue ɗati dabareji tekkuɗi mbawɗi nawtirade haɓo kabaru weltere wakkati ley runde Afrique e fayle leydi Mali.
Leyɗe amen ɗe ñamande ana heewi mu'en sanni ɗum hatta ɓe wadde ko woni e bawɗe mabɓe fa kamɓe ɗo ɓe ndena leydi amin ga kabaru jawdi ndi hana laatade hunde ko hatta ɓe wadde ko woni e bawɗe mabɓe kamɓe ɗo fa ɓe ɓuyta kutteje ɓiliɗe waytagol wakkati o saabi hunde fu hasindina e kalsi rafi gollirgol dewte ɓiliɗe hawiɗe ha walu o ɗo ana waɗa so immadaraji gonduɗi waɗeɗe fa rena ha walu o darde muɗum ana fani
ele kala kawrte cop miɗo ko waro mum ɗo fof no jagoni ɗum konngol ka hikka hono ni ɗum waltike no holliti ele mette Ahmed Sekou Diallo horejo ONG AFAD.
Leydi amen ndi ka yimɓel hewɓe ƴuway ele muɗum yaade hawroyde ɗiɗo batuji hono no duuɓi ɓettiɗi ministre o kañ goldiɓe mumen yogaɓe kañum en tam woni jaaɓe baale société civile fay goto neɗɗo muɗum yahay ana nawi san gouvernement leydi amen ndi heedini en sera ele oɗo golle momin gadi immadaraji kewɗe ele muɗum fade muɗum yettade e hakkille amen ka komin golli ko somin kollitoyno ɗum fuu dañan heɓa waytede ene golleji ɗi wordi yarde
immadaraji amen e tawere fof yalla heƴaɓe Mali to Belém towna sefo kabar muɗum heɓɓa lawol.